You know what it is.
It's your boy VDJ Sergeant 254.
Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, dajipe mwenyewe zitoke. Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, dajipe mwenyewe zitoke. Songa ugali, foundation weka ya samaki, ikatikati ya Januari, kula ukasirishe kamati. Twanga ugali, foundation weka ya samaki, ikatikati ya Januari, haribu jina jenga mwili. Ayoyo
It's a boy VDJ Sergeant 254.
Apani mbwe. Weja mbili apani mbwe. Wawili leo ni mbwe. Aroro na BNM ni mbwe. Apani mbwe. Piga kazi ye, kulima sichagui jembe, mzigo wangu wacha ni pepe, jipange ama tukupange. Wacha kitu shetani ya hepe, si alijileta mwenyewe. Hapa ni shangwe tuna mbwembwe, hapa ni mbwembwe.
DJ Sergeant 254.
He's so insecure, she don't make love with the lights on. So insecure, she don't wanna talk about it, no. And I'm so insecure, one day she leaves me and she find another guy who make her happier than I. Tu nikiwa maji, mini cheese, mini stalker, na kuhala. When you make it, I see angels, and I hope you see the same. You're insecure, oh, I'm insecure. Baby, you're so insecure, yeah, I'm insecure.
I'm so insecure. Musomanga message ukiniachia phone. I'm so insecure. I'm never telling you about it. Yeah. Huenda swim on a t-shirt. And you never leave your house with no makeup on. But let's not talk about it. Yeah, yeah. Chini ya maji, sini majizi. Twachunguzana kipolisi. Why are we still so insecure? Don't know what we're
but before we crash and burn, hope we see the light. I hope we see the light.
It's your boy, me DJ Stars in 254.
I'm insecure. You're insecure.
Tumejiseti we on the highway, tukafunga breaki, tukaanza bishana, asking who is Diana, vipi mnajuana, I swear. Tumejibetray, baby tumejiseti, cause love isn't here right now. I guess we'll never know, mali hii story ingeenda.
Tulichoanza, kuja tumalize, kinachokwaza, baby ziandike. Punguza drama,
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba. Najuna misi hiki, tanda, ile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya, kamlo badilishe namba.
Bado wamsemanga mine psycho, bado mupiganga simu yako. Nilidelete ngi namba yako, lakini naikumbuka anga kwa moyo. And I just can't explain, thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane, moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame, kila saa tunakumbana, lini tutaelewana.
Tulichoanza, kuja tumalize, kinachokwaza, baby, siandike. Punguza drama,
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba. Najuna misi hiki, tanda, vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya, kabla ubadilishe namba.
Slowly steal my heart. tangu enzi za maziwa ya nyayo. Niko tayari kukupenda January to December, hold my hand and don't let me go now.
Baby, let's roll out. Wanna have a conversation, maybe roll one. Take you somewhere higher, give you more life. I've been really, really feeling your flavor, sana. Girl, let's do
every roll one. I'll give you everything you need and more. I see, say you didn't like to kick it on the lower. I know you wanna get a taste of my flavor, sana. Boy, next door.
It's you.
It's you.
I think I'm falling for you. Do wish I never do. I think I'm crazy for you.
I think I'm crazy. Yeah.
Loving me nado tangu enzi za maziwa ya nyayo. Niko tayari kukupenda January to December, hold my hand and don't let me go now.
Baby, let's roll out. Wanna have a conversation, maybe roll on. Take you somewhere higher, give you more life. I've been really, really
it's your boy, your DJ Stars in 254.
Isabella, how you gonna come out and dance with me tonight? The stars look beautiful outside, so, so beautiful. Tell your mama I said sorry, I didn't bring you home early last time and I was a little tipsy. I know she doesn't miss me, so put on those shoes that I like and we'll go and dance the night away, away, yeah. Because YOLO, YOLO, you only live once, so. And me, I wanna have some fun. Punja mi fupa kama meno iko. Up and away we go. And spend all my money on you, baby, 'cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, tonight, we are young, high, and in love.
It's your boy VDJ Sergeant 254. VDJ Sergeant 254, the entertainment guru.
Isabella, one day I'll be a superstar. We'll go to America, a big show in a stadium. Woo, 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 woo. Isabella, today we boda boda, tomorrow we motoka. So put on that dress that hugs you tight, and we'll go and dance the night away, away, away with you.
YOLO, YOLO, you only live once, so me, I wanna have some fun. Kunja mifupa kama melo iko, up and away we go. Spend all my money on you, baby, 'cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, tonight, we are young.
Mama, sosi delivery, bombe kemikali, mapenzi halali,
mapenzi legend.
Silikwanga silali, hapo awali, kanairo hakuna amani. Hakuchi on fire, can't deny. Miguu zake unzunguka kama tire. I keep and over, ni game over. Ungana sosi mpaka naitisha sasa. Na kulishwe
matamu ya roho.
Na okeshwe
oh,
ngoda mbichi na valishwe. kidogo tu ninyonyeshwe, dredi zangu zisokotwe, shingo ni masajiwe, nasanifiwa, naroliwa, kisha navutishwa.
Kuamka kung'ara na kukaa tu, kula mahaba ya kistarabu, na tabasamu bila sababu, kitandani nafunzwa adabu, kuka kukaliwa, kulala kulalia na nakulaliwa. Maisha ya gorofa, nikitoka kitandani naruka kwa sofa. Wifi imelipiwa eh, nadekezwa eh, upara na papaswa eh, na bembelezwa eh, na tulizwa eh, uso nakaliwa eh, na sanifiwa, naroliwa, kisha nafutishwa. Mama, nafutishwa, oh, nafutishwa.
Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Kuomba Mungu uwasamehe, wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema. Na maadui wangu ninawaombe, maisha marefu, wazidi kukuona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimukana Yesu mara tatu kabla jogo kuwika. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Ona Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Kuliko jana, kuliko jana.
When I get sober, I get my act together. I will put my life in order, no longer be a victim of the devil on my shoulder.
It's your boy VDJ Sergeant 254.
I've been lost for way too long. I'm getting older, now move down now, yo, yo, my say.
Niko maji, niko maji, niko maji, niko maji. Niko maji, niko maji, niko maji, niko maji.
niko, maji niko, maji niko, maji.
I call my mama and tell her that I'm sorry for the lies and pain I've caused her. And tell her that I never meant to turn out like my father. Lord knows that she cried too many tears for all my drama. Naomba unisamehe
madhambi.
Oh no 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 no.
Barua toka jana Mogi na Kenyatta wanauliza kama Kenya kuko sawa. Nikawajibu Kenya tuko na disaster. Watoto wetu wanazidi kuzikana. Na Tomboya ameshika tamu. Alituacha kama angali kijana. Je, angekuwa mambo yangekuwa sawa? Ndivyo walivyopanga maulana. Deni mulizo wacha bado tunalipa. Na tumekopa zingine China. Tukajenga reli pia barabara. Zilizobaki watu wakasanya. So tujiangalie,
tujiangalie.
Tuko pabaya leo kuliko jana. Sikio la kufa halisiki dawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie bade. Tuko pabaya leo kuliko jana. Tusipo ziba ufa tutajenga kuta. Tusake zetu tungali vijana.
Waumini kwa matrina pasi kwa bima. Kushoto fungu la kumi sadaka kulia. Ndio maana mbele ya kanisa mheshimiwa anakula sakramenti kabla ya raia. Siku za mwisho zimeshawadia. Na revelation inatuambia. Ni generation inachoma picha. Ni generation yetu so tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana. Sikio la kufa halisiki dawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana. Tusipo ziba ufa tutajenga kuta. Tusake zetu tungali vijana.
Mpenzi leo naenda safari. Safari nani ya mbali. Ukiwaza kunimisi madam. Tabasam kidogo. And every stage and every song I play. Every fan that will scream my name. I will always be with you in my heart. I will miss you forever. My days are long.
On my mind all the time. I miss you, Mpenzi. I miss you, my chérie. Even with all the girls, all the work, all the time I spend away, always know I love you, baby. My one and only.
My days are long. My nights so cold.
On Facebook, Twitter and Instagram at VDJSergeant254.
Popote ulipo, ninakuwaza mama. Popote ulipo, shariwe, you are my only lady. Narudi salama. Nakozonga kala mingi te. Bolingo
Your friends tell you to come in a high risk, throw that shit behind me. Yeah. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. Yeah. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. It's a perfect participate. Feeling medito leonge jonge appreciate. Lighting intimate. 1+68. Pussy rasha to kitoka sai, you'll still be late. To set a chance, you could feel regret. How much higher than this can you ever get? Any Mount Everest. And by sunrise, I'm gone. I'm not here that long. Keep it short and sweet.
DJ, play the song on repeat. Body of the dance to the beat. A poly for Kamatana feels so sweet. A poly for Kamatana feels so sweet. Short and sweet, DJ play the song on the beat. Body of the dance to the beat. A poly for Kamatana feels so sweet. A poly for Kamatana feels so sweet.
She said she's okay. I don't believe her.
It's a boy, VDJ Sergeant 254.
Away. She turned her back on me. I know in my mind I'll never leave her. There's just something about the way we love each other, right? And even though we fight all night and day, I know sometimes in love there can be pain. And even though we need a little break, I know that you'll come back to me. You know that I'll come back to you. 'Cause that's when you'll start to feel my love. Feel it.
Tonight,
nobody
got your car.
and hold me tight. Ooh,
your flawless skin, the spark in your eye,
sweet African daughter, I wanna bring cows to your mama.
You make me say yeah, I'm loving what you do, say yeah. Rusha rusha mikono to say yeah, oh yeah, this feeling that you give me.
And baby, let me take you for a ride to another place where you and me can feel alright. Niki kuona now na ndoa, sweet African daughter, I wanna bring cows to your papa. You make me say yeah, I'm loving what you do, say yeah. Rusha rusha mikono to say yeah, oh yeah, this feeling that you give me.
Sergeant 254, BDJ Sergeant 254, the entertainment guru. Follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at BDJ Sergeant 254. Watch my mixtapes on YouTube at BDJ Sergeant 254. And subscribe. For booking and DJ events, call or WhatsApp 0777 842003 0741 627 883. BDJ Sergeant. The entertainment group.
Cupenda It's a boy, VDJ Sergeant 254.
No tempo que te larga, si no te obari te mama bo pero toca. Yo no me quedo a dormir, más quiere que su amor ya fue, ya fue amor. No se lo va a significar.
Animaliza, te querise. Girl, you got me missing your body. I hope you ain't kissing nobody.
Kwetu alisha kupenda, wako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda. Na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, wako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda. Na siku zaenda.
Si es de si amábamos, si amábamos. Si es de falábamos, falábamos. No te por qué te larga. Si no te opeco, te sentimiento para andar. Si yo no me quedo para dormir, más quiere que si yo amo, ya fue, ya voy a volver. No solo así, pico a volver.
Mapenzi a la tía, ya tu bala. La rufi a musiki, ya tu zengira. Si quick, si ringi, dondosa.
Kwetu alisha kupenda, wako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda. Na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, wako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda.
Easy.
Mr. Survive, survive, survive each and every damn session. Turn around, turn around, back it up, I wanna see you.
And I've been looking around, looking for someone like you. Won't you come my way too? Kuna wanati wamekuja na mavela, na mapinchi wanachuna na mahela. Na kile nataka ni kukatika na we. Katika tena, na kila mahali kumewaka tumavela. Na mapinchi wamesha chafua meza. Na kile nataka ni kukatika na we. Katika tena, oh ni same. What I'm about to do, people play to do, need some man. It's a vibe.
Survive, it's a party, it's a never come safe.
Waluya bahana kubatuya. Wale wabaya pia we unatambua. Watanya yo step piga hatua. Kama ujui basi leo
utajua. Cheza na rada hey. Imekibeba na kuzilete noma. Kampu zimekushika na hey. Bonga na roda vale kwa kona.
Toto kiboko pia we unaona.
Anatozungusha kiuno utakoma.
Misa selekta usikatizi yegoma.
Simulizi kwa mpenzi wako pani nangawe. Zaidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro, ipo juu ya mawe. Kikoni kwangu kaingia mdudu gani? Mara kwenye kikombe, mara sahani. Ona katibu wa mali kisimani. Uenda siyo fungu langu nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi kimeota yesu. Nilipita dirisha nafasi kuigombania. Kumbe basi nimejaga mlango. Ayo nimboni yangu
kiza kinene.
Kibatari utambi umetumbukia.
Kiza kinene.
Ya ila khidira yangu
kiza kinene.
Nimepeke chonguzo nilio egema.
boy, VDJ Sergeant 254.
I've been trying not to diss you. Mwenza kominili kozi na ishu mpenzi. Hopu kosawa. Mashale. And I've been trying not to miss you. Kila unapoenda buto yangu maumivu. We yangu tawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani. Mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Hai, haya ni maruani. Yanafanya na kosa amani. Wenda siyo fungu langu mekose kuchakua. Tusha zamisha meli, ya meisha. Nitaambia nini waingo, mugana tirena. Na my feelings, ikawa sikiwe.
Hayaoni macho yangu, koropo yutambi umetumbukia. Yalla khidira yangu. It's never gonna be the same. No, 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 no.
Nilianza mwaka tukiwa wengi, wengine hawakumaliza. Tukapanga nayo mipango mingi, lakini chache zikatimizwa. Sasa sherehe kwa chache, wengine kwa pa. Count your blessings, vile inafaa. Ya Mola ni mengi, shikani hawezi pakua.
Salamu kwako mama, Nairobi kuko sawa. Ilifatana na vijana, tukaimba extravaganza. Kristo laka yungitana, asante maulana. Aki ningeweza mama, nifungue macho ni kuone.
Nikiwa mbale, mbuja na tamane. Sijui nitafanye nje, Krismasi nile na wewe.
Usichelewe, nilizaliwa Disemba kama wewe. Njoo njoo nipembeleze.
Moyoni ni mengi ninatarajia. Dada ukibida binguni na dunia. Ili niwe na wewe muda unawadia. Njoo nile rumba na wewe.
Time imeharibiwa na kazi. Na sijui nitafanyaje. Nichome moja na wewe. Niko grindi na nimekushikia zawadi. Yani, sijui nitafikaje. Ningependa nikupe mwenyewe.
Nikiwa mbale, mbuja na tamane. Sijui nitafanyeje. Krispasi nile na wewe. Ukiwa mbale, mbuja na tamane. Sijui nitafanyeje. Nikuge mwaka na wewe. Sana, nikikuona ninapagawa. Bado wewe ni yule yule.
kutaka jobo.
Downtown.
Tukapatana tao. You are looking very sexy. Tukawasha kavoto. Ukawa tipsy kidogo. Ukasema unanipenda na uwezi kuniacha. Tangu zamani ulinipenda ila ukuweza sema. Ukasema unanipenda na uwezi kuniacha. Tangu zamani ulinipenda ila ukuweza sema.
Na bado nakuona daily, looking fly na kufeel even more. I wonder what I'm gonna do if you ever walk out the door.
BDJ Sergeant, the entertainment guru.